Mas amis sociables, mas amis sociables, un bel ami sociable, mas amis sociables, un mas amis sociables, mas amis sociables, un bel ami sociable.
Makila nanga osalima beti na kati ya motema tozalaka bandeko lelo tokobundana ezala mbala suka tobengana makila Makila nanga osalima beti na kati ya motema tozalaka bandeko lelo tokobundana ezala mbala suka tobengana makila